uJesu wakhuluma lokho wayese phakamisela amehlo akhe ezulwini wathi baba isikhathi sesifikile khazimulise indodana yakho ukuze indodana yakho ikukhazimulise wena njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila kuphakade ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze manje ke oh baba ngikhazimulise kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo kuwe izwe lingakabibikho
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me.
Ngilibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babe ngabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho manje sebeyazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile bona bawemukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma wena ngiyabakhulekela bona angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngoba bangabakho futhi konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami ngikhazimulisiwe kubo Ngisekho ezweni mina, basezweni bona, mina ngiza kuwe baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho, labo ongiphe bona, ngabalonda, ngakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kalokhu futhi ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwaliseke kubo mina ngibanikile izwi lakho izwe labazonda ngoba ngeke sibobezwe njengalokhu nami ngingesiye owezwe Ngicela ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe
Sanctify them through thy truth thy word is truth
Bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liqiniso njengalokho wangithuma ezweni nami ngibathumile ezweni ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso
Neither pray I for these alone.
Ngiceleli labo bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe ukuze nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile.
And the glory which thou gavest me,
Ngikazimulo ngiphe yona ngiyiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye mina ngikubona nawe kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni ukuze izwe lazi ukuthi wena ungithumile wabathanda njengalokho ungithandile.
Father,
Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapha ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe.
O righteous Father, the world hath not known thee.
Oh baba olungileyo izwe ngalikwazanga kepha mina ngikwazile nalabo bazile ukuthi ungithumile ngibazisile igama lakho ngizokubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo futhi kwangathi inkosi ngenezele isibusiso sayo kufundeni kwaso sonke isahluko seshumi nesikhombisa sevangeli likajohane ongcwele ngiyabonga mfowethu Neville inkosi kubusise mfowethu Neville ngifana nje nomfowethu Neville ngine angikwazanga nje ukulinda kuze kube ukhisimuzi ukuvula leso sipho futhi niyazi kanye indoda futhi kabili ingane njengoba kodwa ngempela ngicabanga ukuthi umfowethu Neville ubukeka emuhle ngempela lesudini yakhe entsha futhi ngelinye lamajazi amahle kunawonke ngake ngawabona empilweni yami kuleli bandla ezansi lapha futhi ngiyalijabulela impela ngiyanibonga ngokungahlulela kwenu okukhudlwana kancane kunalokho engiyikho imgempela kodwa ngikhole ukuthi bazongitholela elilodwa nje elincanyana kusasa ibhantshi elincane nje elikhudlwanyana kuyo yonke indoda eliyilo ukuyembeza ngakho kuyenezwile ebhayibhelini lapho ingubo yokulala yayimfishane kakhulu endodeni noma umbhede ngakho-ke cishe kube ngaleyo ndlela nje nalokhu lapha kimi ngoba ibhantshi belilikhulu kancane kodwa impela lihle futhi ngethemba ukuthi banelilodwa lapho cishe elincane ngenombolo eyodwa elizongilingana kahle ngempela futhi ngizoligugiza futhi ukuze ngilibonise njengoba enza lapho ngisibonile isikhathi lapho engishumayele khona ngigqoke ijazi kulungile ngiyajabula ukuligqoka awu angizange ngibe nejazi elihle impilo yami yonke ngokokuqala nga ukuthi ngike ngibe nejazi elihle ngiyazibuza nje uma leli bandla lingakhumbula kuhamba kwami kokuqala ngisuka kuleli bandla niyakhumbula ukuthi kwakuyini ngalobo busuku ngenkathi siye St. Louis ngisuka kuleli bandla kuyovakashela indodakazi kaRobert Doctrina manje udadewethu nomfowethu Spencer ngiyacabanga bayakhumbula umfowethu Roy Slaughter lapha abaningi babo abangangingenalo ngishona ebhantshi nhlobo futhi ibandla lenza amadola ayishumi nanye ngethikithi lami futhi ngaboleka ijazi likamfowethu futhi lalicishe libe kabili kakhulu kimi futhi ngangiliphethe ngoba lalibukeka kabi ukuthi ngiligqoke ngase-ke ngibukeka kabi ngokungabi nalo nhlobo ngakho-ke ngaliphatha futhi lapho ngifika ngalapho ngangilapho izinsuku ezithi azibe mbili futhi inkosi yaqala ukunyakaza futhi yaphulukisa ubhethi omncane niyazi ngimbonile esikhathini esike side sedlule ungoyintombi enhle manje waye nomdanso kaSaint Vitus futhi wayelele nje njengesilwane edlikizele emuva naphambili izinsuku nezinsuku nodokotela ababe bedlula boke base bemlahlile ngahlala ngalelo suku nalokho kuhlwa inkosi yakhombisa umbono nje ukuthi yini okufanele yenziwe futhi yathi ubhethi omncane uzokhululwa ngokushesha nje lapho sebekwenzile lokho ngatshela umfundisi noyise ukuthi basukume ngathi eninikazini busedolobheni ngolunye usuku uthenga amapani amancane futhi wathenga okuyipani legwadle eliluhlaza okwesibhakabhaka lihlezi emakhabetheni akho phansi ngaphansi awukaze ulinyakazise selokhu walifaka lapho waqala wathi kunjalo ngathi hamba ulithathe futhi uligcwalise ngabantu futhi ulethe ithawula elincane limhlophe futhi uze lapha ngokuba isho kanje inkosi ubhethi omncane uzophiliswa futhi
yes.
And you said, that's one of the best friends I've got, or something like that.
Yes, sir.
And you went and prayed, and you went and called your wife, and you said, that call us and tell them the girl will be all right. And she didn't know it was sick, you see.
Yes.
And so she went next day, she's hospital, the doctors come in, and said, something was happening. She says, yes. And they began to kind of go over maybe what they had done. She said, no, she said it was the prayers of Brother Bannon.
Yes, I remember that.
They had a fever that they didn't know what was bad, it was five objects. So that was the time. But when I came out of the field to call you, and the wife was sending a child to me to call you. She was a doctor. It was called Brother Bannon. So just a coincidence, we met in the field, and then when I called you, then you had prayer, and you called back, and you said, tell that girl, and she's all right.
Yes.
So,
amen.
Tandiyangi kutele uyagu kumbula loko angiti ngekati sise St. Louis emhlanganweni ukuthi intombazane yena kaFort Slaughter yakolo ngempela futhi sasise Belcha Bath Hotel endala ngiyakukhumbula lokho kahle kakhulu futhi sawuthatha umlayezo futhi saya phambi kwenkosi futhi yakhombisa umbono yasho ngase ngishayela umfowethu Slaughter ucingo kanye nabo ngabashayela ucingo ngase ngithi batshele isho kanje inkosi ungakhathazeki izophila futhi yaphila inkosi yayilungile kakhulu ziningi izinto ezenzekayo kusukela lapho kodwa useyinkosi uJesu efanayo akanjalo na uyamangalisa kakhulu akukho engikucabangayo kangcono kunokwazi lokho ukuthi uma bengizodla ifalawo wonke upeni imali izwe elinawo futhi ngizophila iminyaka eyinkulungwane lapha emhlabeni kungcono ngazi ukuthi nginani manje ukuphila kuphakade ukuphila kunguna phakade kuzophela ngemva kwesikhashana ukuphila okuphakade akunasiphelo ngoba kwakungenasiqalo futhi ngakho ke siyabonga ngalokho
brother Neville just read some scriptures
Mfuthi Neville Sanda ngifundela imibhalo angifundele yona encwadini kaJohane ongcwele futhi bekukhona umbhalo wodwa lapho ivesi lamashumi amabili nanye ngithanda ukuninakisa kuwo umzuzwana nje
Jesus in his prayer prayed this that they all may be one As thou, Father, are in me, and
uJesu emkhulekeni wakhe wakhuleka lokhu ukuze bonke babe munye njengalokhu wena Baba bakimi nami ngikuwe ukuze nabo babe munye kithi ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile futhi uma ngingakubiza ngendikimba ngingathanda kusho lokhu ubunye bukaNkulunkulu oyedwa ebandleni elilodwa
You know, God has made man.
Yes, uNkulunkulu wenze umuntu kuba azuze lokho umuntu ayedalelwe khona futhi kukho konke ezantsi kwedlule ekuphileni kwakhe uzamile ukuzuza ukuthize futhi izimpumelelo zakhe isizathu sokuzama lokho ingoba wayedalelwe ukwenza kanjalo uNkulunkulu wamenza ngaleyo ndlela Kodwa inkinga yakho ukuthi empumelelweni yakhe uzama ukwenza ukuthi ile ngaphakathi kuye kulapho enza khona iphutha lakhe abesengena enkingeni Manje kuqaleni uGenesis okuye sahluko sembewu yeBhayibheli siyathola phakathi lapho ukuthi ngathi uNkulunkulu enze umuntu wamenza ngendlela ayazi ukuthi wayezoba yiyo futhi ngasoze abe yinoma yimuphi umqamo omkhulu kunalokho ayikho Lapho kale ukwenza ukuphila wakwenza ngempilo ephansi kunazo zonke ukuthi ngokufanayo unoshobishobi ixoxo futhi ukuqhubekela empilweni ephakeme kakhulu ngumuntu osemfanekisweni kaNkulunkulu
Man begin to achieve
kulempilo umuntu uqala ukuzuza izinto kodwa lapho ekwenza uqala kushiya uNkulunkulu ngaphandle kwesithombe uqala ukuba nezinjongo zobugovu futhi futhi ngathi ekwenza lokho waqala ukuzicabangela ukuthile futhi sithola ukuthi akuphelanga sikhathi singakanani waze wonakalisa wona kanye umhlaba uNkulunkulu wayembeke kuwo waye kuthole esimweni esinjalo kwaze kwathi ngisho nomntana wakhe wadabuka yena enhlizeni yakhe ukuthi wake wamenza umuntu ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wazizwa kanjani lapho ebona sona kanye esidalwa ayesenze ngomfanekiso wakhe futhi esinika amandla okubuza nokuthi wasenza kanjani ukuba simenzele ukuthile lokho waguqula onke amandla akhe namandla akhe ezifisweni zobugovu nokuzuza Kuthike siyathola kukabi isikhathi esithi kakhulu emva kwalesi sifundo sikhulu uNkulunkulu asifundisa umuntu ngaleso sikhathi ngokubhubhisa umhlaba wonke ngamanzi njengoba iBhayibheli lisitshela ukuthi wakhulu lo mhlaba futhi wabhubhisa yonke into ngaphandle kwentsali ayishiya okwakunguNowa nomndeni wakhe.
And just immediately after he come out from that great lesson
Futhi kokusheshe nje ngemva kokuphuma kuleso sifundo sikhulu kubonakala sengathi lowo muntu akakwazi ukufunda kuphela ngendlela enzima
We find that even in our children. We have to punish
them. Ukuthi ngishona nasebantwaneni bethu sifanele sibajezise izikhathi eziningi kanzima ukuze sibenze baqonde kubonakala sengathi umuntu nje ngokwakhe izehluleki ngokuphelele kwasekuqaleni ngesikhathi silahlekelwa udlelwane bakhe noNkulunkulu waba yimbumba ngokwakhe akabange esethembele kuNkulunkulu. Futhi lapho uNkulunkulu esemfundise isifundo sokuthi kwakuyini ukuzama ukwenza okuthile ngaphakathi kuye ukuthi imisebenzi yakhe yonke izoba yize masinyane siphinde sibathole futhi behla ukuze bazuze futhi.
And the Bible said that they
futhi iBhayibheli lathi bazakhela umboshongo futhi babezokwenyukela emazulwini ukuze bakhuphukele ezulwini ngaphandle kokuze ngendlela uNkulunkulu ayebahlelele ngayo kuba beze. Futhi umuntu angazuza kangcono uma behlangene ndawonye. Manje uthatha umuntu oyedwa yedwa amandla akhe alinganiselwe kumuntu oyedwa, amadoda amabili amenza amandla aphindwe kabili akhe, amadoda amane amenza aphindwe kane amandla akhe.
And God wants us to be one.
Futhi uNkulunkulu ufuna sibe munye, uNkulunkulu wenza umuntu ukuthi sibe munye, nezinhloso zethu zibe zinye, nezinjongo zethu zibe yinto eyodwa, nezimpumelelo zethu zibe yinto eyodwa, uqanjwe kanjalo nje. Futhi siyajola ukuthi masinyane emva kokubhutshiswa kwangaphambi kukazomcolo, lowo muntu waqala ukuzama ukubusa futhi yena uqobo.
Futhi kwaso sonke isikhathi lezi zinto zokuqhubeka,
umoya kaNkulunkulu ophilayo ulwa nenyama, uzama ukususa umuntu empumelelweni yakhe uqobo, uzama ukususa umuntu ezimpokopheleni nasezinjongweni zakhe uqobo, umyiso ohlelweni uNkulunkulu alubeke phansi.
And as long as man works in his own plan,
futhi ngoba nje uma umuntu esebenza ngohlelo lwakhe uyoba isehluleki, futhi umuntu angazuza okulungile kuphela uma ebuya nenjongo efanele nenhloso efanele, futhi okungukuthi ngokohlelo lukaNkulunkulu ngaye noma isiphi esinye isisekelo siphezu kwezihlabathi ezibishayo. Futhi siyathola manje-ke ukuthi bazamile ukuhlangana futhi baqala beza umuntu oyedwa. Kodwa ulokhu kuhlangana abakwenza ngaleso sikhathi kwakungaphansi kwamandla ezombusazwe, umuntu waba munye, inhloso yabo yaba yinye, impumelelo yabo yaba yinye. Kodwa kwakuwuhlobo olungalungile lokukodwa ngoba laluphambene nohlelo lukaNkulunkulu. Kodwa waqhubeka futhi kugcineni uma uthola ubunye phakathi kwabantu abanjalo benza izinto ezinkulu. Buka nje emhlabeni wonke namhlanje lapho abantu bezihlanganisa ndawonye lokho ngaphansi kwesu elingelungile bazokwenza izinto ezinkulu. Manje bakha umboshongo engingabazayo ukuthi isayensi yesimanje ingawakha namuhla nayo yonke imishini yabo nezinto, ngoba babehlangene ndawonye, babenomqondo wodwa, umphefumulo wodwa, inhloso eyodwa, inhloso eyodwa, injongo eyodwa, kungukuthi ukwakha umboshongo phakeme kangangokuthi uma uNkulunkulu eke athathe umqondo wokubabhubhisa futhi babeyobagibeza ezulwini naye, futhi yayingeke ibe khona indlela ababengamvimba ngayo ukuba kwenze, noma wayengabavimba ukuba bakwenze njengoba babecabanga. Futhi siyathola khona-ke ukuthi bazihlela ndawonye, futhi siyabathola futhi bengaphandle ngokuphelela entandweni kaNkulunkulu. Futhi uma leso kungesona isithombe esihle salolu suku, ukuthi lapho amadoda ezama ukuhlangana ndawonye, futhi sifanele sihlangane, kodwa bahlangana ngaphansi kwezinhlelo ezingalungile.
Did you ever notice how the devil
uke waqaphela yini ukuthi udeveli uzihlukanisa kanjani nezinto zikaNkulunkulu na? Wake wakubona ukuthi uzithetha kanjani izinto uNkulunkulu azihlosile na? Futhi okukhohlisa kakhulu yinto engalungile. Manje amanga uma kuphuma ngqo emangeni yangempela, phela-ke noma ubani angawabona, kodwa lawo manga aneqiniso cishe elingamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kuwo, yilawo adukisayo. unakile yini ukuthi udeveli womkhohlisa kanjani u-Eva konke amtshela khona kokuyiqinisa impela kodwa into eyodwa wathi amehlo akho ayovuleka futhi niyokwazi okulungile nokungalungile nokunye nokunye niyakuba njengonkulunkulu ngoba alikwazi manje okuhle nokubi futhi zonke lezo zinto zaziyiqiniso kodwa lapho ethi inkosi uNkulunkulu yathi sizokufa wathi nempela niyikufa yabo iqiniso eliningi kakhulu nje kukho bese kuthi ke amanga amancane nje uJesu wathi emhlabeni imvubelo encane eyibilise inhlama yonke futhi kufanele kulunge kokuphelele noma kulungile nhlobo futhi ke bale ntsindiso lifanele libe ncamashi nezithembiso zikaNkulunkulu zincamashi futhi zisebenza ncamashi noma lapho kukhona okungalungile ndawo futhi uma ibandla likaNkulunkulu ephilayo lingakufezi lokho uNkulunkulu ayehlose ukuba likwenze kukhona okungalungile ngaleyo nqubo ndawana thize kumele kube njalo
Uthatha ucezo oluhle lomshini njengewashi
futhi uvumele yonke ingxenye yalowo mshini isebenze ngokuvumelana futhi izogcina isikhathi esifanele kodwa uma ucezo olulodwa lufika ngendlela eyodwa nelinye ngeke lugcine isikhathi kungakhathaleki ukuthi amagugu mahle kangakanani afanele ahlanganiswe ndawonye futhi leyo yinhloso kaNkulunkulu ukuba sihlangane ndawonye futhi sibe munye
But we find out there that how the devil
Kodwa siyathola lapho ukuthi udevil uzihlela kanjani izinto konke ukungalungi kungukulunga kuhlanekezelo kuphela amanga iqiniso kuphela eliguquliwe izinto ezinhle uNkulunkulu azenzayo izinto ezingalungile izinto ezinhle ezihlalekezelwe ngakho-ke lokho ukungalungi kungukulunga kuphendukezele sathane akakwazi ukudala lutho yena uqobo ufanele kuphela athathe lokho uNkulunkulu akudalile akuphendukezele indoda ehlala nomkayo iqinisile impela kodwa Uthatha umunye wesifazane leso yisazi sifanayo siphendukezelwe futhi ngokufa umunye uletha ukuphila umunye uletha ukufa
Leyo
ndlela ukuthi zonke izinto esathane yanazo ekufinyeleleni kwakhe ukuthatha nje lokho uNkulunkulu akwenzile akuguqule
Did you ever think of the Mohammedan religion
Wage wacabanga ngenkolo kaMuhammad nayithineni likaMuhammad sekune hasha limhlophe liboshelwe izihlalo iminyaka eyizinkulunkulu ezimbili njalo ngemuva kwamahora amane unogada uyashintsha futhi kukhishwa elinye ihasha limhlophe futhi bakwenza lokho ngenhlonipho nangokukholwa njalo ukuthi uMuhammad uyovuka ngolunye usuku futhi agibele umhlaba edle baya kukholwa
And did you ever think why the white horse? Did you know the scripture says
Wakucabanga ukuthi kungani yasho umhlobo na? Nazi yini ukuthi umbhalo uyasho ukuthi uJesu uyofika egibele yasho umhlobo lesambathe sakhe sicwiliswe egazini. Ngegama lakhe libizwa ngokuthi izwi likaNkulunkulu na? Inkosi uJesu ezofika egibele emazulwini namabutho ehamba kwayo egibele ihashe limhlophe
Can you see that perfect?
Uyayibona leyo nkolo ehlenekezelwe yaphenduka yayenza uMohammed egibele ehashile limhlophe na kodwa uJesu yeza emazulwini futhi uMohammed ungowasemhlabeni ngakho ke uSathane usebenza nento yasemhlabeni kuyilapho uNkulunkulu esebenza namazulu Sibekele cabanga ngomboshongo wasePapele futhi uqhathanise nelata likaJakobe na ukuthi babezama kanjani ukwakha izitebhisi ezizungeze umboshongo owawuzofingelela phezulu ezulwini kuphela bezama ukuphendukezela ilada likaJakobe elalifinyelela lisuka emazulwini liye emhlabeni nezingelo sizehla futhi zenyuka ukukuhlanekezela
Did you ever think of the UN now? Trying to make all the nations one great big brotherhood?
Wake wacabanga yini nge-UN manje uzama ukwenza zonke izizwe ubuzalwane obukhulukazi obuboda ngaphansi kwamandla ahlangene na okuhlangene kulungile kodwa kungaphansi kwento engalungile usathane ulawula zonke izizwe umbhalo uthi usathane ungumbuso womhlaba
Ngakathi
ethathe uJesu wamkhuphulela phezulu entabeni endekazi futhi wamkhombisa yonke imibuso yomhlaba futhi wathi lena ngeyami uJesu ngashonga ukuthi yayingesiyo ngokuba ingeyakhe ingakho silezimpi nokubulelana ingenxa yokuthi le mibuso yomhlaba ilawulwa ngudeveli futhi inqobo nje uma ilawulwa ngudeveli sizoqhubeka nokuba nezimpi nokulwa futhi sibulelane sodwa kodwa sibheke umbuso sayo lapho uKristu eyofika futhi ngeke kusaba khona izimpi futhi kuyoba khona ukuthula kungena phakade.
Did you think that in this Russia they have got a fault?
Ngicabangile ukuthi kule Russia bane Pentecost yamanga na ba lowo ngumsebenzi kaDevil bazama ukuphoqelela bonke abantu kumkhomanisi lapho wonke umuntu enakho konke ngokulingana.
Ngabe
benazi ukuthi leso kwakuyisimo sebandla ngaphansi kukamoya ngcwele ngosuku lwePentecost na ukuthi abantu bathengisa ngempahla yabo futhi bayibeka ngasezinyaweni zabafundi futhi babela bonke abantu njengoba babedinga. Futhi manje uDevil usefikile futhi wangena emhlabeni futhi wenza amandla ezimbusazwe ukuphoqa umuntu kulokho. UNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuba yenze noma yini, wenza ngokuzithandela kwakho. Angakuxwayisa ajitshele umgoqo endleleni yakho yezinyawo kodwa uzihambela ngokwakho uqobo nesinqumo sakho siqu ebukhoneni bakhe ukumenza umsindisi wakho kodwa uSathane uphendukezele amacebo kaNkulunkulu ecebweni elingelakhe.
Did you ever think of Catholicism in the Catholic
Church? Wabe wacabanga ngobuKatolika futhi ibandla elikatolika lizama ukwenza wonke umuntu abe umkatolika ngeke kusebenze lingaphansi kohlelo olwenziwe umuntu.
Did you ever think of the Protestant Church under the Federation of Churches?
Lake ngicabanga ukuthi ibandla lamaProtestani ngaphansi komfelande wonke amabandla lizama ukuphoqa wonke lamabandla amancane na futhi kuzokwenzeka ukuthi ngeke ukwazi kuya esontweni ngaphandle uma usonta enhlanganweni yamabandla khona-ke izindawo ezincane ezinjengalezi zizokukhokhela ngempela. Kodwa sinawo umbhalo othi ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihle kuninika umbuso elokho esikubheke ngabomvu. Kodwa-ke uyabonga konke kuyimpumelelo yesitha esizama ukuyenza ukuyizuza kodwa ngaphansi kwecebo lingalungile kungaphansi kwecebo lakhe uqobo kodwa akanalo elo qobo uzofanele athathe into uNkulunkulu ayenzile bese-ke eyiphendukezela ekungalungini ukuba ayenze. Namuhla bazama ukuphendukezela yizwe noma ukuliguqula libe yinyinyana yodwa enkulu yezizwe ubuzalwane futhi uma sekungaba ngaphansi kokuzifihla okwenziwe ngumuntu bekuyoba nomholi futhi bekungaba kudevil ngoba ungumholi wabo bonke. Umbuso kaNkulunkulu usiwo lomhlaba. Umbuso kaNkulunkulu usezinhliziyweni zethu. Ngumbuso wakomoya esizalelwa kuwo. UJesu wathi umbuso kaNkulunkulu awufiki ngaphandle kobudlova. Lo mbuso kaNkulunkulu phakathi kwenu.
The Holy Spirit, God's kingdom moving.
Moya ongcwele umbuso kaNkulunkulu uhamba kumuntu futhi ubusa futhi umlawula lowo ngumbuso. Futhi sithola ukuthi lezi zizwe ezihamba zikhohlisana zikhuluma ukuthula ngommese ngemuva kwazo sezilungele nje ukubhubhisana.
A few days ago I had the privilege of talking to a
ezinsukwini zimbali ezedlule ngibele nhlanhla yokukhuluma nomfundisi wasesantweni oyindoda enkulu futhi eCalifornia babenososayense abanye abangcono kunabo bonke sinabo ezizweni babehlangane lapho kumbuthano nokuba nomhlangano oyimfihlo ovalekile futhi ngokuba kwakukubi kakhulu babiza umfundisi esesentweni ukuba angene nabo nalo mngane wami kumfundisi esesentweni wathi ngokuthi Branham ngaphambi kokuba ngingeniswe ngaphenya irekhodi lami kukhokho wami ngaphambi kokuba ngingene kulo mhlangano futhi wathi ngifisa sengathi ngabe angizange ngibe lapho wathi lapho labo sosayense besukuma futhi beqala ukukhuluma wathi kubonakala sengathi kwakukhona isigayekayo sihlezi phezu kwegumbi okukwenze kwazizwa sengathi usendlini yeqhwa amakhaza ukuthi lalizonqanda kanjani igazi lomuntu wathi bona asivunyele ukukhuluma ngalezi zinto sifungiswe ngaphambi kwesifungo. Kodwa wathi ngivunyelwe ukukutshela lokho wathi balungiselela ukuqeda amabutho kanye nezindiza amabutho abashayeli bezindiza kanjalo njalo wathi abasebadingi wathi bazinezikhali ezibulele kakhulu kangangokuthi bangabhubhisa wonke umhlaba ngesikhathi somzuzwane wodwa. Futhi wathi uma bebengakwazisa lokho ukuthi abantu bebengahamba bethukile futhi bangene emigwaqeni beklabalasa kakhulu.
They've got a bomb that would drop on the earth.
Wathi babene bomelizo wele emhlabeni ibomeli lodwa nje lingaqhumisa amamayele ayikhulu namashuma ayizikhombisa nanhlanu ngcazonke futhi ngaphezulu kwamafiti ayikhulu kushona. Ngaya kokucasha kuphi na? Kuthiwani uma umbe amafiti ayingulungwane na? Ubungekwazi ungangene kuqhumela kwentaba mlilo yomhlaba. Kodwa uma ubungamba amafiti ayingulungwane ngaphansi komhlaba, ukungubuzana okunjengalokho kukushaya phezu kwakho, bekungakuphahlaza ube yimpuqumpuqu. Wathi leso sayense oyedwa omkhulu wasukuma futhi wayenguso sayense yophambili webutho wathi banumzane abahloniphekile ngifisa sengathi ngingathatha inkomo endala nenqola futhi ngishayele ngaleya yemva kwezintaba futhi ngikhohlwe yikho konke futhi ngichithe isikhathi sami esincane emhlabeni futhi ngihambe wathi kodwa ufanele sibhekane nakho.
Driving behind the mountain won't do any good.
Ukushayela ngemuva kwentaba ngeke kusize kalutho. Wathi lezo zintaba azizukuba yilutho ngaphandle kwempuqumpuqu noma imilotho yentaba mlilo. Oh mfowethu kuyasiza kwazi ukuthi ukutholefu kuphunyuka ngalezo isikhathi. Sithole indlela yokuphunyuka. Sithole indawo yokukhosela. Leyo ndawo yokukhosela ingaphansi kwamaphiko esivikela senkonzo eziphakade. Ukwazi lokhu ukuthi unomphefumulo ongafiyo ongenakufa ongenziwanga ngama-athomu noma nge-hydrogen noma ngomoya mpilo noma nganoma yini kulomhlaba wenziwe ngumoya uNkulunkulu somandla udala yena uqobo futhi ukunika wona. Yeka usuke siphila kule yeka isikhathi lapho umuntu ezuzile futhi wazuza waze wazizuzela ngokwakhe lezi zinto manje siyakwenze njani ngabo na? Yebo, Satani usebenzisa ikhanda lomuntu wakukhetha lokho ensimini yaseyideni ukuthatha ikhanda lomuntu ukucabanga kwakhe futhi usekwehlisele ngisho nasebandleni. Yebo, udevil uthatha ikhanda lomuntu ukuze akwazi ukusebenzisa iso lakhe. Uthi uma kaphela uma umuntu engazalwanga ngokusha ngokoqobo ngokomoya uzothatha lokho angakubona ngamehlo akhe ukuzigqaja kwempilo.
And you go many men to say he's going to achieve something he wants to join.
Uthizohamba amadoda amaningi ethi nje uzozuza ukuthile ufuna ukujoyina ebandla ufuna ukuba ngokwaloyo futhi uzokutalaza aze athole ibandla elikhulu kunawonke angalithola. Ngoba umuntu ufuna ukwenza into ethize enkulu, ufuna ukuzakhela igama elikhulu.
That's what carnal, foolish thinking man thinks. Oh, if I can have my
leyo enyama indoda ecabanga ngobula wo uma ngingaba nenhlangano yami uma nje ngingangeza izinkulungwane ezingaka ehlelweni lami lizobe likhulu kunawonke lo hlobo lwalo kusiza ngani lokho na kodwa ucabanga ukuthi uzuza ukuthile ngoba ungeza ukuthile. Ngikholwa ukuthi kwakuyiminyaka ethile edlule ngo-1944 lapho ama-Baptist aba nesiqubulo esithi isigidi ngaphezulu ngo-44 futhi yini ababenayo lapho bethola isigidi ngaphezulu na njengokujoyina idlangala uma kwakungebona boqobo abafundi bakaKristu abazelwe ngokusha babengama-Baptist nje njengegama.
Look at the other denominations, the Lutheran, the Presbyterian, the Pentecostal.
Bukana amanye amahlelo, Luthele, Presbyterian, amaPentecostal, nawonke amanye amahlelo. Ayafana, bazama ukuzuza ukuthize, bafuna ukwenza into ethize enkulu, niyabo, ngoba yiso lakhe alibhekile, ecabanga ngeso lakhe. Futhi izikhathi eziningi akaqondi ukuthi leyo yinto abengafanele yenze. Kodwa udeveli uthethe iso lomuntu, umkhombise into ethize enze, uvula amehlo akhe ukuba ayibuke, futhi ufake lokho ebandleni ekucabangeni kobuhlakani bomuntu. Esikhathini esithile esedlule lomfakela omkhulu uBilly Graham wema lapho enuzwini futhi waphakamisa ipempeli lakhe wathi lesi yisilinganiso sikaNkulunkulu futhi uqinisile, uqinisile impela. UMordecai Ham umfangeli ikhaya lami lidala eKentucky nami sasihlezi etafuleni lilodwa okungukuthi uBilly waguqulwa ngaphansi kukaMordecai Ham. Futhi sasihlezi lapho futhi wathi kwenzekani na? Wathi uPawulu waye edolobheni futhi wathola oyedwa ophendukile. Wabuya ngemva konyaka futhi waye senamashumi amathathu kulowo. Wathi ngingeye edolobheni futhi ngibe nabaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amabili. Ngibuye ngonyaka futhi angikwazi ukuthola amashumi amabili. Ukhole kungalungile. Futhi wathi uyazi ukuthi kuyini na? Yinini abashumayeli abangamabili elihlala ezakhiweni emahhovisi enu nezinyawo zenu phezu kwedesk futhi ningahambi nivakashela abantu. Ngacabanga Billy lowo isihlakani esidle kakhulu. Ngicela ungangicaphuni kodwa kunjalo wobani abelusi abaya kulowo uPawulu amphendula na? Okungasikho lokho kulapha leyo okuthiwa yimihlangano namhlanje futhi imihlangano emikhulu kodwa isebenza kuphela engxenyeni yobuhlakani bomuntu. Indoda iba ngaphansi kwesilingo semvuselelo futhi ithi yebo ngiyamamukela uKristu futhi ikwenza ngokuhlakanipha ngoba isesixukwini esikhulu, ikwenza ngoba kukhona abefundisi abakhulu phambi kwayo kodwa kungumqondo wobuhlakani kuphela. Le ndoda ayisoze yaqhubeka izofanele iphume engqondweni yayo iye enhliziyweni yayo futhi izale ngokusha kungenjalo ayisoze yakwazi ukumelana nokuvivinywa. Imicabango yobuhlakani ilungile kodwa uma khumbula uma iso likubheka udeveli usebenzisa iso lakho ensimini yase Edeni kwafakazela ukuthi udeveli wakhethe ikhanda lomuntu ukuba asebenze kulo kodwa uNkulunkulu ukhethe inhliziyo yakhe.
The devil
uyamkhombisa ngamehlo akhe into ethize ayibonayo bese ethi ukubona kungukukholwa kodwa uma uNkulunkulu efika kumuntu ufika enhliziyweni yakhe futhi umenza khona izinto ngenhliziyo yakhe ngokukholwa ukuthi amehlo akhe angaziboni ngokuba umbhalo uthi ukukholwa kungukuqinise ngezinto ezitshenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo.
God working here
uNkulunkulu esebenza lapho uSathane esebenza lapha ngakho ke siza ngani lezi zikole ezinkulu namakolishi empeleni na kungezinye izikhathi hayi njalo kodwa izikhathi eziningi kakhulu isuka lapha ikhuphukele lapha lapho bekufanele kususwe lapha kwehle kuze kufike lapha enhliziyweni yomuntu niyazi umbhalo uthi njengoba umuntu ecabanga enhliziyweni yakhe unjalo Umdala umphili inkolo nomxeke wayevame ukuthi yeka ukuthi uNkulunkulu wayeyisiwule kangakanani ukusho ukuthi kwakukhona imikhakha yengqondo enhliziyweni yomuntu ngokuba akukho lutho phakathi lapho ngacabanga ngakho kodwa cishe eminyakeni emine edlule isayensi yathola ukuthi enhliziyweni yomuntu kukhona umkhakha wokucabanga kukhona igumbi elincane indawo encane lapho kungekho ngisho ingqamuzana ingxenye encane enhliziyweni yomuntu alikho esilaneni noma akukho kunye kuphila kodwa enhliziyweni yomuntu kunendawo encane futhi abakaze bafinyelele esiphethweni sokuthi kwakuyini kodwa ekugcineni basho lokhu yindawo lapho umphefumulo uhlala khona ngakho-ke uNkulunkulu ukhuluma amazwi akhe kahle njengoba umuntu ecabanga enhliziyweni yakhe unjalo hhayi ekhanda lakhe uma uNkulunkulu ubeyobe eqonde ikhanda ngabe wathi ikhanda wathi inhliziyo yakhe Ukuba ke uMose ke kathi ekhuphuke noMose uNkulunkulu wathi kumule izicathulo zakho Mose usemhlabathini ongcwele kuba ke uMose wathi manje ume kancane Nkosi ngiyazi ubuqonde isiqoko sami ngizovele ngikhumule isiqoko sami lokho kuwukuhlonipha kakhulu akazange athi isiqoko wathi izicathulo yilokho ayikuqondile Azange aqonde ukuxhawulana nokutshela ibandla wathi nifanele nizale ngokusha nalokho kuvela phezulu hayi ukuthi fake igama lakhe encwadini kodwa zalwa kabusha futhi umphefumulo wakho uguquliwe bonke ubuwena benziwe busha futhi manje lapho umuntu engakaze abe naleso sehlakalo useyindodana kaNkulunkulu endalweni indodana kaNkulunkulu ewile yingaleso sizathu engathatha izinkuni bese enza izakhiwo angathatha insimbi bese enza imishini angathatha amagugu bese enza amawashi yini angayenza na ngathatha into ethize ephuma endalweni yasekuqaleni futhi ayiphendukezele ekumeni kwayo kwasekuqaleni ukwenza into ethize enkulu kodwa angeke adale uNkulunkulu kuphela ongadala yena yedwa futhi siyaqaphela kulokhu khona-ke ukuthi uSathane ekhethe ikhanda lendoda wathatha ingxenye yakhe yobuhlakani futhi manje ibandla seliqalile ukuhamba ezingxenyeni zobuhlakani bomuntu wo yibandla elikhulu sinehlelo elikhulu singabadala kunabo bonke ezweni kodwa mfowethu kuzokube leyo ndoda noma wesifazane noma umfana noma intombazane usiphendukile ngempela uyothatha leyo micabango yobuhlakani futhi athi ibhayibheli alisho lokhu futhi alisho lokho izinsuku zezimangaliso seledlule futhi ayikho into enjengalezi ezinye izinto lapho lokho akulungile ngelo ukuthi nezinsuku selibedlule ngoba ukubheke ngobuhlakani Kodwa makuthi leyo ndoda efanayo ithathe lolu lwazi oluncane enalo ekhanda layo futhi linike uNkulunkulu futhi ivumele umoya kaNkulunkulu ophilayo wehlele kuleyo nhliziyo yakhe iyobiza lonke izwi likaNkulunkulu iqiniso nazo zonke izithembiso ubuNkulunkulu khona-ke ingazuzela uNkulunkulu Yabo leyo ngxenye encane kunjane enhliziyweni yomuntu uNkulunkulu wazenzela yena lelo phakathi lapho lelo igumbi lakhe lokulawula uhlezi lapho ukuze akulawule leyo indawo yakhe kulapho athumela khona imilayezo yakhe ivela khona igumbi lokulawula Yena angasebenza kanjani nawe uma imvelo yomoya kadevil iphakathi lapho na futhi wonke umuntu ozelwe emhlabeni uzalelwe esoneni wabunjwa ebubini weza izwele ikhuluma amanga kunjalo ngakho-ke kuleso esenyama imvelo kadamu umuntu angazuza kanjani noma yini ngokusebenzisa ubuhlakani bakhe kuphela na Kodwa uma eseba yisidalwa esisha nomuntu omdala usedlulile nomuntu omusha uKristu uthathe isihlalo sakhe sobukhosi enhlizweni yomuntu khona ke ukuphila kubukeka kwehlukile khona ke uqala indlela entsha kusukela ezinhlosweni zakhe zobugovu kuze kube imibono emikhulu ukuze azenze into ethize enkulu uqala aqonde ngqo ngaseCalvary ukuvuma uNkulunkulu.
Then is all of his objective.
His goal is to achieve. Kulele enkazimulweni yesiphambano lapho uKristu akhokha khona inani lokuphila komuntu. UKristu ungukuphila kwethu. Ingakho uJesu athi uma umuntu engazalwa ngokusha ngeke uqonde ngisho umbuso kaNkulunkulu ngeke ukwenze akukho kuwena ukukwenza. Kungani uNkulunkulu wenza leyo ndawo encane na? Wayenza ukuze ugcwaliswe lapho. Ufanele ugcwaliswe ngokuthile. Ngeke ube yizidalwa singumuntu ngaphandle kokugcwaliswa. Isikhathi sesifikile lapho uphoqeleka ukuthi wenze isinqumo futhi lokho yimanje ngoba kuphoqelekile emhlabeni wonke. Ngiyengeza abefundisi besukuma bephethe amashadi futhi bazame ukuchaza ukuthi lalo yini uPaulosilo kodwa uhlobo luthile lweshadi akuthathi ishadi umbhalo uthi bonke abangazange balemukele uPaulu kaNkulunkulu babe noPaulosilo zimbili kuphela izigaba emhlabeni omunye unoPaulu kaNkulunkulu omunye unoPaulu kaDevil futhi bonke abangazange balemukele uPaulu kaNkulunkulu babe noPaulu kaDevil yilokho kwashiwo umbhalo. Ngakho ke uyaphoqelelwa ukuthi wenze isinqumo futhi ake ngikugaye kini ungabi ukuba ubuhlaza noma ukudelela kodwa kunitshele iqiniso futhi nginixwayise umuntu kufanele enze ukuthize ngakho okwakho kuyaphoqelelwa kuwe ufanele wenze isinqumo. Manje ke uma ngingakukhombisa ngezwi kaNkulunkulu ukuthi luyini uPaulu kaNkulunkulu ophilayo khona ke uyokwazi iBhayibheli lathi kwabaseFesu besine ivesi lamashumi amathathu kanye izindawo eziningi kuwo wonke umbhalo ukuthi uMoya ongcwele uPaulu kaNkulunkulu. Kodwa ke ngaphandle kukaMoya ongcwele uPaulwe ngakolunye uhlangothi ngale ndaba ukuthi uhlakaniphe kangakanani ukuthi mangaka amahlelo amakhulu ongowawo ukuthi gotho futhi ukholwa kangakanani uSathane wayeyinto efanayo. USathane akazona isilokazana esikhulu esinomsindo oyifoloko nezinsele eziyimfoloko ungumoya lebhayibheli lathi enobuqili kakhulu kangangokuthi iyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka uyakholwa. UKhayini wayengakholwa njengoba noAbela wayenjalo na. UKhayini akazange yini yanikele umnikelo ngokufanayo njengoba uAbela enza na. Akazange yini uKhayini akhele inkosi ibandla ngokufanayo njengoba kwenza uAbela na. Akazange yini uKhayini ehle futhi akhonze ngendlela efanayo njengoba kwenza uAbela na. UKhayini akazange yini yenze umhlatshelo ngokufanayo njengoba kwenza noAbela na. Kodwa omunye weza ngomqondo obuhlakani waletha izimbali nezithelo zensimu futhi wenze iathare lakhe labalihle ubuhlakani kodwa uAbela ngokukhola wakhetha iwundlu ngokuba kwakuyikazi nokuphila okwalithatha futhi walihudulela edwaleni futhi wagqonqa umphimbo walo mnani laze lophela ukufa. Nkulunkulu wathi lowo nguAbela olungile kunjalo kweza kanjani kuye na ngesambulo hayi ngobuhlakani ngenhliziyo yakhe wayekwazi.
Jesus said upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against me.
UJesu wathi phezu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihoko awayikulahlula isambulo sakomoya umcabango wokomoya umuntu ubheka ngaphandle kusho umbhalo uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Ugcwaliswe ngokuthize ungahle ugcwaliswe ukungabaza izinhliziyo zenu izimpofu ingenzeka zinyathelwe ngokungabaze ngethemba ukuthi ngeke izinhliziyo zenu zingahle zicwale ukubibitheka nokukhathazeka futhi kungenzeka ukuthi izinhliziyo zenu zigcwele inkathazo.
And it might be that you're full of religion.
Futhi kungahle kube ukuthi ugcwele inkolo ubuhlakani sayenza yezenkolo eqholwe ngamakha usonto emabandlela amakhulu asebe khona eminyaka uhlezi emuva ngokuzethemba ngakho konke. Mfowethu, ake ngithi kuwe ungahle ulethe amalunga kulelo bandla uze uguge futhi ufe futhi awusoze wenze lutho ngaphandle kokwakha umunye umbhoshongo ebhayibheli impela.
You can be full of foolishness.
Ungagcwala ubula, ungagcwala umpedo, ungagcwala noma yini, kodwa ukwazi ukuhlala ungena lutho. IBhayibheli lithi awukwazi. IBhayibheli lathi nxa umoya ongcolileyo ephumile kumuntu uhamba ezindaweni ezomile efuna ukuphumula bese ubuye namanye amademoni ayisikhombisa amabi kakhulu kunalokho ayeyikho futhi isimo sokugcina salowo muntu sibi ngokuphindwe kasishiyagalombili kunesasekuqaleni. Yilokho okwenzekayo kule mihlangano lapho abantu bephuma ezimvuselelweni futhi amadoda ahola nje emcabangweni wobuhlakani uyahamba futhi ajoyile ibandla elithile futhi ukuyeka kuqhubeke lapho enelisekile. Lokho kulungile, akukho lutho kuwo wonke lo omunye ompeto azifanele sibe nawo. Kumele usuthi wo yilokho kuphela, lokho kwakusemuva le komunye unyaka. Futhi into yokuqala niyazi lo devil ubuye nabayo devil abayisikhombisa futhi uba ngudevil okholwayo khona-ke ugcwaliswe ngempela khona unokuzithenge nomona futhi uthukuthelele ngisho naye impela uNkulunkulu wabhala iBhayibheli ubheka phansi lapho futhi athi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza. Lokho kwakungokomfundi hambani niyeze lilonke lishumayele ivangeli, kwasho uJesu umyalo wakhe wokugcina ebandleni. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kude kangakanani na ezweni lonke, kubani na zonke izidalwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abanye babo na umbhalo uthi yakubalandela bonke abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bayakukhuluma ngezilimi ezintsha, uma bephathe izinyoka noma abaphuze okubulelayo akusoze kwabalimaza, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Lokho uJesu akusho. Lezi zibonakaliso ziyakuwalandela amakholwa, hhayi abacabanga okubi, hhayi amalungu ebandla anobuhlakani, kodwa amakholwa azelwe ngokusha avele ebuhlakanini kuya enhlizweni, lapho uNkulunkulu ethatha isihlalo sobukhosi egumbini lakhe lokulawula, ukulawula imizwa yakho, ukulawula ukukholwa kwakho, ukulawula isimilo sakho. uNkulunkulu ufuna ukukugcwalisa. Kungani ufuna ukukugcwalisa na? Ufuna ukukugcwalisa ngani na? Ufuna ukukugcwalisa ngayo uqobo, umoya ongcwele, ugcwaliswe ngomoya ongcwele. UJesu wathi kuLuka wamashumi amabili nane ivesi lamashumi amane leshiyagalolunye ukuthi niyakwamukelisa amandla emva kwalokho umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, khona-ke niyoba ofakazi bami eJerusalema, eJudiya naseSamariya kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Nini? Lapho usumukele iziqu zakho zobudokotela na? Uma usubonile ukuthi usumukele iziqu zobuciko na? Khabo. Kodwa uma senimukele umoya ongcwele, khona-ke niyoba ofakazi bami kulesi sizukulwane, izizukulwane ezizayo kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Futhi ngosuku lwePentecost lapho umoya ongcwele ufika uvela ezulwini njengomoya namandla ovunguzayo futhi wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo, kwenziwa izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwabo. Futhi abantu obuhlakani bathi, madoda bazalwane, singenzani ukuze sisindiswe na? UPetro wathi, phendukani lo nalowo kini nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona-ke niyakwemukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke kude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nakho lokho uNkulunkulu afuna ugcwaliswe ngakho, ufuna nigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi emva kwalokho niyobe senihlangene kwini ebandleni na? Qhaba mnumzane. Nizohlanganiswa kwini isivumo kholo na? Qhaba mnumzane. Nizoba ngabahlangene kuNkulunkulu futhi wena naye nizoba munye njengoba yena noBaba munye. futhi umoya ongcwele kaNkulunkulu uzophila kuwe futhi imisebenzi efanayo leyo umoya ongcwele ayenzayo ngenkathi wayelapha kuKristu uJesu iyakwenziwa kuwe ngokuba wathi uyokwenza khona ke simunye uJesu wakukhulekela lokho emkhulekweni kulobu busuku inkosi yethu yasezulwini yakhuleka kubaba ukuthi sibe munye njengoba yena noNkulunkulu bemunye futhi babesondele kangakanani na uNkulunkulu wayengukuphila nomoya kuye futhi uma simunye naye siyoba ukuphila nomoya wakhe kuyoba kithi bese ke okwase emhlabeni ukucabanga kwaba nobuhlakani benyama nezivumokholo nezivundisoze kuyofiphala futhi okusha okwenziwe kabusha ukuzelwe ngokusha isehlakalo sentombi zompapathizo kamoya ongcwele sizokwenzeka enhliziyweni yomuntu
then brother will
khona ke uzoba munye khona ke umfo wethu uzoba umfo wethu ngempela utate uyoba utate izinjongo zakho nezinhloso zakho lokho konke yikho nako konke oke ufune ukuba yikho namozama ukuba yikho kuyoba okombuso kaNkulunkulu akona indaba ukuthi umele liphi ibandla lapho uya khona noma lokho kwenzayo baningi kakhulu abantu namhlanje abasho ukuthi umoya ongcwele awusiwo ngempela namuhla ngenkathi amashumi ezinkulungwane zabo nezigidi bethi awunjalo kukhona lowo abaningi abathokozele izibusiso zakho ikakhulu abantu abampofu abantu abadyangalisiwe nabalahlwe yizwe abantu abakhishelwe ngaphandle emasontweni ngoba bekholwa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu kodwa bagcaliswe ngomoya wakhe bamunye enhlosweni bamunye enhlizweni bangobani labo bantu na i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Catholic, ufakazi kaJehova, i-Orthodox, i-Juda bonke kanye kanye babamunye hayi oyedwa esivumweni kholo hayi oyedwa ehlelweni lokho ngokusebenza kukadeveli ngemiqondo yobuhlakani kodwa usebenza kukamoya ongcwele umbuso kaNkulunkulu kini uNkulunkulu uhlezi esihlelweni sobukhosi senhliziyo yakho egumbini lakhe lokulawula elawula imizwa yakho futhi elawula amandla akho elawula imibono yakho futhi akwenze ube munye naye enhlanganyelweni nasothandweni uNkulunkulu ukugcwalise ngothando ukugcwalisa ngamandla ukugcwalisa ngomoya ukugcwalisa ngemvelo yakhe uqobo yobuNkulunkulu futhi uguqule imvelo yakho yenyama ibe imvelo yakhe khona ke kulokhu uba isidale sisha kuKristu khona ke uthando uyaphuma kubonakala sengathi izinyoni zicula ngendlela ehlukile wo kuhluke kanjani lapho uKristu efika ungabheka kanjani emuva bese ucabanga ngake ngakukhele kanjani kukho na ngake ngakwenqaba kanjani na konke kuhlukile awunazo izitsha bonke babukeka bemnandi ungathethelela konke kwake kwenziwa isitsha esibaba kakhulu ubungasikhulekela emgoqweni usigaxe ngenkalo futhi siphakamise akunendaba ukuthi yiziphi isivumokolo ukuthi yiliphi ihlelo asonta kulo kuyizidalo uKristu yasifela ilokho uNkulunkulu afuna ugcwaliswe ngakho ilokho kugcwaliswa yilowo umbuzo yilokho esimunye kukho Simunye manje ke hayi ukuqhubekisela phambili ihlelo hayi ukuqhubekisela phambili inkolo noma isivumo khona sithize simunye ukuqhubekisela phambili umbuso kaNkulunkulu bese ke sithatha ipulani yakhe futhi ngaso zonke isikhathi lapho iBhayibheli elibusisiwe lisho noma yini umoya ongcwele phakathi kwakho uyamemeza kunjalo liyizwi lami akasho ukuthi ngabe uDokotela Jones washo na kuthiwani ngalokhu na noma ngabe uDokotela sibanibani akwenzi mehluko ukuthi uDokotela utheni uJesu wathi liqiniso futhi amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lami lisoze ledlula kulapho siba munye khona nonke nina Methodist, Baptist, Presbyterian nonke ni noma ngabe ngubani simunye ungavumeli udeveli asebenzise iso lakho vumela uNkulunkulu asebenzise inhliziyo yakho uma ubheka futhi uzama ukuqonda ukuthi liyini yini lenzayo lifika kanjani ngaleyo ndlela na awukungabazi lokho uma wemukela umoya ongcwele uma usangabaza izwi likaNkulunkulu kukhombisa ukuthi uNkulunkulu akekho enhliziyweni yakho umoya ongcwele awungabazi lento eyodwa uNkulunkulu ayishoyo lithi Amen futhi amen kunjalo ngoba uNkulunkulu washo njalo U-Abraham wabiza lezi zinto ezazingekho njengokungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo. UNkulunkulu wamtshela eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala. NoSara enamashumi ayisithupha nanhlanu babezoba nengane. Ngani? Kwakuyinhlekisa ukucabanga kanjalo kodwa uNkulunkulu washo njalo. Futhi u-Abraham wayeyindodana kaNkulunkulu. Wahamba eminyaka engamashumi amabili nanhlanu ebiza yonke into nsuku zonke. Sara wayethi, unjani sithandwa? Angizwa mehluko kunalokhu engake ngakuzwa. Wayeneminyaka engamashumi amane esedlule kunqamukeni kokuya esikhathini. Akazange abe nabantwana lapho wayehlala naye lapho eneminyaka eyishumi nesikhombisa kudala. Kodwa wamkholwa uNkulunkulu futhi wabiza yonke into ephambene nakho njengokungathi yayingekho. Futhi wabiza izwi likaNkulunkulu ngokuthi qiniso. Inyanga yokuqala yedlula uziza utshela iSara na akukho kwehluka. Awu uthi akabonge uNkulunkulu sizoba nengane noma kanjani. Kwadlula unyaka uziza utshela na akukho kwehluka kodwa sizoba naye noma kanjani. Futhi iBhayibheli lathi esikhundleni sokuba buthakathaka waba namandla ngaso sonke isikhathi. Kungaba isimangaliso kakhulu. UNkulunkulu washo njalo kufanele kwenzeke. Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi manje useneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye futhi yena wesilisa unekhulu ngelinye ilanga ingelosi yehla yayifulathela ithende yaseyithi Abraham ngizokuvakashela futhi yatshela u-Abrahama okwakuzokwenzeka no-Isaka omncane wazalwa. Kungani na? Ngokuba u-Abraham akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqile edumisa uNkulunkulu. Kungani na? Kwakungekho engqondweni yakhe, kwakusenhliziyweni yakhe. Isihlalo sobukhosi kaNkulunkulu sisenhliziyweni yomuntu lapho siba munye enhlosweni, munye ekuzuzeni ngempumelelo. Uma umfowethu oyi-Methodist ezuza imiphefumulo eyikhulu kuNkulunkulu, amen futhi amen. Uma i-Presbyterian noma ngabe angahle abe yini ezuza umphefumulo kuKristu, amen futhi amen. Uma uThomi Osborne ezuze imiphefumulo eyizigidi kulo nyaka, no-Ora Roberts imiphefumulo eyizigidi, no-Billy Graham imiphefumulo eyizigidi, nawo wonke amanye amahlelo imiphefumulo eyizigidi, ngingama futhi ngidumise uNkulunkulu ophilayo, ngoba yilokho esikuzuzayo, umbuso kaNkulunkulu, yilokho injongo yethu okumele ikwenze, ukuthumela imiphefumulo kuye, bangamaKristu azele ngokusha, kulapho siba munye khona, sihlangane ndawonye, singabazalwane. Futhi akubanga isikhathi eside uthi awu abasiyo i-Methodist abawona ama-Baptist abakhona lokho noma okunye. Kodwa ke yonke inhloso yakho ayilungile, nenjongo yakho nakho konke okuzuzayo kulungile lapho uzama ukwenza into ethize ngaphakathi kuwena ukuyenza ibukeke inkulu lapho wena umncane. Kumbule nikela qaphela ukolweni ukhula na. Uma ubona ukolweni usukuma futhi uzinikina kanjalo nje, kumbula akukho khanda kuwo, awuna lutho. Ikhanda eligcwele lihlala likhothama. Futhi umuntu ogcwele futhi ogcwaliswe ubuhle bukaNkulunkulu nomusa wakhe ukhothamisa ikhanda lakhe ngokuzithoba. Ozithobayo uNkulunkulu uzomphakamisa, lawo oziphakamisayo uyakuthotshiswa. Bangane sekwisikhathi sokuthi abesilisa nabesifazane bavukele eqinisweni ukuthi sifuna kuba munye. UJesu wakhulekela ukuba sibe munye njengoba nje uNkulunkulu naye babe munye. Futhi uNkulunkulu wayekuye futhi simunye noKristu uma sivumela uJesu angene. Kodwa kungukuphela kwendlela esingenza ngayo, kungukumvumela ukuthi athathe igumbi lokulawula enhliziyweni yethu, khona-ke siba munye. Sibhekene nokhesimuzi, sibhekene nesikhathi, sibhekene nezinto ezihlasimulisa umzimba. Konke lokhu esibhekene nakho kwenza mehluko munye ukuthi yini ezayo noma ihambayo. Inqobo nje uma uKristu esegumbini lokulawula, esilawula futhi esinika ukholo lokukholelwa ezintweni esingenakuzibona na. UNkulunkulu wathi thina ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezitshenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Uyakukholwa ngokuba uNkulunkulu usenhliziyweni yakho futhi ekutshela ukuthi izwi lakhe liqinisile. Futhi akukho moya ozo kaNkulunkulu oyoke uphike noma yini yezwi likaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu uyobaqonda abakhe uqobo. Wo, ngijabule kanjani ukwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu, ukuthi ungowangempela. Esikhathini esithile sedlule kwakukhona iphezulu lapha e-Indiana, kwakukhona abafana ababili ababekhuliswe epulazini futhi babempofu kakhulu ngakho konke, abafana abangabalimi futhi bakhula ndawonye futhi ngolunye usuku omunye wabo washada ezinsukwini ezimbalwa kamuva omunye washada futhi omunye wabo wayedolobheni ukuyohlala futhi wayeseqalile ukudlala izimakethe zamasheya wabalekela ukufundisa kwakhe kwasebuntaneni wangena entweni engalungile futhi wawadlala futhi waceba kakhulu nakakhulu waze wagcina esengusozigidi futhi wenyukele eChicago wayesengena komunye wemigwaqo emikhulu futhi wazakhela isigodlo yena nomkakhe bagijimela kuma-nightclub futhi baphuza iziphuzo ezicutshiwe futhi balala ubusuku bonke babenabaphathi zitsha nakho konke ukubanika noma yini ababeyifuna futhi babecabanga ukuthi babephila ngempela kodwa indoda ephila kanjalo ayinakho ukuthula akukho ukuthula enhliziyweni ekhathazekile enhliziyweni enesono ngeke kwaba khona ukuthula uma umuntu elangazelela ukuphuza futhi ubiza lokho ngokuphila ucabanga ukuthi unesikhathi esimnandi kubonisa kungabi nalutho kwakhe thatha umuntu wenza isigidi samadola ufuna ezimbili thatha indoda eye emcimbini futhi iphuze isiphuze sisodwa kulobu busuku ifune esinye thatha indoda ihlala ngokungethembeki kumkayo kanye izokuphila futhi ngapha nangapha yabo kungokuthile futhi akangaze waneliswa kungenzeka abe nesigidi samadola esandleni sakhe noma izigidi eziyishumi esandleni sakhe iyalala phansi ebusuku kanye nesitshulu sokudakwa phezu kwayo iyavuka ngakusasa kuseni yahlushwa iphuphe libi inkondo ekhathazekile ubiza lokho ngokuthula na lokho akusikho ukuthula kodwa indoda ingahle ingabi nawo ngisho umcamelo wokucindezela ekhanda layo kuwo ingahle ingabi nalo ngisho iphele zinkathulo ezihloniphekile noma ikwazi ukuba nokudla okuhloniphekile endlini yayo kodwa uma unkulunkulu ebuse enhliziyweni yayo ilale ijabule futhi avuke ijabule kungukuthula kungapheliyo kuyinto unkulunkulu ayenzayo lowo wayesekhohliwe leyo mfundiso waya ekugembuleni sekufika isikhathi sikaKhisimuzi wacabanga ngomngane wakhe ngakho-ke wambhalela incwadi igama lomunye wabo kwakunguJim isicebi noJohn wayengompofu futhi wambhalela incwadi wesethi John ngifisa sengathi ungeza uzongibone ngamaholide ngingathanda ukuhlangana nawe ngixoxe nawe futhi sekuyiminyaka eminingi ngingakuboni wambhalela wamphendula wathi ngingathanda ukuza Jim kodwa angeke ngikwazi ukuza anginayo imali yokuza isheke lafika ngebhozi ezinsukwini ezimbalwa lathi woza ngifuna uze noma kanjani ngakho-ke uJohn wazilungiselela umfana wasemaphandleni wagqoka ipheya lama-ovaloli ahlanzekile nesigqoko sakhe setshani ikhedi nebhantshi elincane linombala ehlukahlukene wayesegibele isitimela futhi lapho esefika lapho kwakukhona umshayeli ehlezi lapho kuba amhlangabeze nelimozini enkulu wayengazi ukuthi yenzenjani wangena kuleyo limozini esigqoko sakhe ngesandla eqalaza washayela wenyukela esigodlweni esikhulu eChicago waphuma wasekhuphekela emnyango futhi washaya insimbi futhi kwaphuma umphathizitsha wathi ikhadi lakho ngiyacela mnumzane wayengazi ukuthi wayekhuluma nobani wamnika isigqoko sakhe wayengazi lutho ngokungabi nakhadi lokwamukela izivakashi wayengenakho okuningi okwalezi zimpahla zezwe wathi ngifuna ikhadi lakho wathi angazi ukuthi ukhuluma ngani mnumzane wathi uJim ungithumele ukuba ngize yilokho kuphela engikwaziyo ngakho-ke wabuyela emuva wasetshela umlingani wakhe owayengakavuki empeteni ngalesi sikhathi wathi kunendoda ayibukeke ihlekisa emiye emnyango wathi igqokile angikaze ngiyibone indoda egqoke njengayo futhi ithe uJim uyithumile wathi itshele ngena wathi ishelele engutsheni yakhe yokugeza wehla ngeholo futhi wahlangana nalo mngane wakhe omdala wasemaphandleni wayesemhlawulo wathi John awazi ukuthi ngijabula kanjani ukukubona futhi umfo omdala wasemaphandleni emile qalaze kunjini wathi Jim impela nokuningi kakhulu wathi ngifuna ukukukhombisa nxa zonke wamyisa esitezi esiphezulu waphumela phandle kuvulandi welanga wavula ifasitela wathi uphi umartana oh wathi akakangeni wayephumile izolo ebusuku wathi he niqhuba kanjani nonke na wathi o akukuningi John niqhuba kanjani wena noKate na wathi kahle nje wathi o ngabe usekhaya na wathi yebo sinabantwana abayisikhombisa wathi lina nonke ninabo abantwana na wathi cha bo uMartha ubengeke abe nayo wathi wacabanga ukuthi kungcono singabi nabantwana uphazamisa impilo yokuhlalisana uyazi ephakamisa amakhethini wathi buka lapha wathi uyalibona lelo bhange ngaleyana wathi yebo wathi ngingumongameli kulelo bhange wathi uyayibona le nkampani kaloliwe na yebo wathi nginamasheya abiza isigidi sabadola kuleyo futhi wabuka ezazi lapho futhi wabona izingadi ezinkulu nakho konke ukuthi kwakubukeka kukuhle kanjani lotshela umdala wamalawo phephethe ikepisi lakhe lotshani eselensi sakhe eqalaza wathi kuhle lokho Jim ngibonga kakhulu ngokuthi nakho wathi mina noKate asinakho kuningi wathi sizahlala kuleyondle encane endala ehlukele kabili ezansi lapho futhi wathi asinakho kuningi kakhulu kodwa sijabule kabi.
Just then, a bunch of carol singers.
Ngalezo zikhathi sikejane sabaculi bengoma, amazwi abo aqala ukungena. Ubusuku obuthule, ubusuku obungcwele, konke kupholile, futhi konke kuyakhanya. Ngakumama osemusha oyintombi nomntwana, usana olungcwele, luthembeka kakhulu futhi lumnene. UJim waphenduka, wabheka uJohn. UJohn waphakamisa amehlo kuJim. Wathi John ngifuna ukubuza ukuthize wathi uyakhumbula ngekathi sisengabafana na futhi sasivamise kuya kulele lincane ibandla lidala libomvu ezansi lapho eceleni komkhwaqo futhi sasizwa lawo magwaya amadala semaphandleni ecula lawo maculo na wathi yebo wathi usehlela lapho na wathi yebo ngisengowalapho wathi ngidikole ezansi lapho manje wathi uthini ngawe Jim na wathi ubukhuluma ngokuthi unezinto ezingezakho ezingakanani ezansi lapha wathi unezinto ezingezakho ezingakanani ngale ndlela na John ngiyaxolisa wathi anginelutho phezulu ngaleyo ndlela wathi yakumbula ngaphambi kukakhisimuzi ngomunye unyaka sasingenazo izicathulo futhi wathi sasikhuthalele kakhulu ukuthola iziqhumane zikakhisimuzi futhi wathi saphuma futhi sabeka izicupho zamabhokisi ukubamba onekwaja ukuze sithola iziqhumane zikakhisimuzi wathi uyakhumbula ngalokho kuza lonekwaja omkhulu okhulu oludala wawukuleso sicupho sebhokisi lakho na uJohn wathi yebo ngiyakhumbula uyothola iziqhumane futhi wahamba futhi wathola ezinye wahlukaniselana nami wathi yebo wathi John ngizohlukanisa noma yini nginayo nawo kodwa into yonke ngifisa ukuthi ungahlukanisela yona nami wathi benginganikela ngakho konke kungokwami kuba bengingahamba kulowo mgwaqo omncane omdala ubhuqu ngingafakeza izathulo ngikubuke ngiye kulelo bandla elincane elidala futhi ngizwe lokho bukhona bukaNkulunkulu ophilayo ngenkathi leyo khwaya yayicula umshumayeli wasemaphandleni oyifashile endala wayishumayela wathi benginganikelanga noma yini benginganikelanga ngakho konke kungokwami lokho isheya likuloliwe lazo zonke izingxenye zebhange naleli khaya nakho konke ukuba bengingabuyele muva futhi bese ngibana lokho kuthula kubusisekile engakinakho ngenkathi ngenyuka umgwaqo omdala uJohn omdala wathatha wamgona wathi kwakukhona izazi ezintathu izicebi ezafika futhi zakubeka konke ezinyaweni zikaJesu ngesinye isikhathi eseyingane futhi wathi zamukela ukuxolela kwezono zazo wathi ngingathanda nakuba bengingangicanga ukuthi yamangalisa Jim kulokho obusisiwe ukukwenza zonke lezi zinto kodwa ngingamane ngibe nomngami nabantwana abayisikhombisa abahlala ezansi lapho phezu kwemikhaza yotshani ukuba ngilale kuyo bese ngiba nokuthula kusenhlizweni yami kunokuba ngibe nayo yonke ingcebo yakho Jim ongaba nayo.
That's right, friends. Riches is not measured out by dollars.
Kunjalo bangane, indebo ayilinganiswa ngamadola, indebo ayilinganiswa ngamagama amakhulu nokuthandwa kwabantu. Indebo yilapho umbuso kaNkulunkulu usufikele ekhizweni yomuntu, waguqula imizwa yakhe futhi wamenza isidalo esisha kuKristu Jesu, futhi wamnika ukuphila kuphakade. Leyo yinto ecebe kakhulu emhlabeni. Asikhuleke. Futhi ngekathi amakhanda yethu esakhotheme ingabe umpofu kulobusuku empahleni yalomhlaba na awazi ngisho nokuthi uzosikhoka kanjani isikweletu samalahle noma isikweletu sikawoyela nanoma yini enye na ungahle ubenga leyo ndlela ngethemba ukuthi awunjalo. Kodwa uma kunjalo ukuthi ungaleyo ndlela ungashiyele sisakhiwo kulobu busuku indoda empofu ejabule kunawonke khona emhlabeni ungahlala lapha nehambe lapha kulobu busuku nengcebo okungekho mali engayithenga. Ungahlanganisa inhliziyo yakho noKristu Jesu futhi angangena emphefumulweni wakho futhi athathe indawo yokulawula futhi kungakhathaleki ukuthi yini ezayo noma ihambayo uzojabula zonke izinsuku zakho. Ngabe isipho esikhulu kunazo zonke sake sanikezwa wo kunjalo unikeza abangani bakho izipho zikakhisimuzi kuhle lokho lelo uphawu kwale mfowethu kukhona isipho esikunikezile kulobusuku okungekho mali engake izithenge kuyisipho samahhala sivela kuNkulunkulu indodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Kristu. Ungamamukela yini njengomholi wakho, njengomsindisi wakho siqu, njengonkulunkulu wakho, njengowakho, njengomhlengo wakho, njengenkosi yakho na? Welapho phefumule nomzimba, uthatha ikumbi lokulawula, uma unokwesaba nokungabaza, uyekele nje kuhambe manje, makabe inkosi, makeze futhi engamele, makabe inkosi, inkosi ingumbusi, ubukhosi ngukubusa. Wena uthi yongi ngiyakhola ngamvulela inhliziyo yami iminyakeni edlule kodwa ngabe uke waba yinkosi yakho elawula ngokuphelele ukulawula imizwa yakho ukukhola kwakho nakho konke na uma ufunda iBhayibheli wonke amazwi alo iqiniso lapho kuthula lapho kufika ukuxakaliseka uba nokuthula enhliziyweni yakho wazi ukuthi uma ibhomu leyathomi lingafanele liwuhlakaze lomhlaba ube yizincezu kulobu busuku beniyobuthana kuKristu Jesu kazibulweni ngaphambi kokuba umlotha uze uhlale emhlabeni. Ngabe unayo leyo nduduzo na uma ungenayo futhi ungathanda kuba nayo ungavele nje usiphakamise ngokushesha futhi buthule isandla sakho futhi ngokwenza njalo uthi Nkosi yiba nomusa kimi manje ngifuna ukuhlanganisa nawe njengomunye wabantwana bakho embusweni kaNkulunkulu ezinhlosweni zami njengo yami wazi konke ngami ngithathe Nkosi njengoba nginjalo nje futhi mangibe ngowakho. Nkulunkulu akubusise ndodana, Nkulunkulu akubusise mnumzane, futhi Nkulunkulu akubusise nawe, nawe mfowethu, wena lapho, nawe nenekazi, Nkulunkulu akubusise kunjalo. Ngiyalwazi uhlobo lwemfashini endala lwebandla leMethodist kanjalo njalo, lukholele ekuzeni altare kanjalo njalo, lokho kulungile mfowethu, ungeke waphakamisela isandla sakho kuNkulunkulu, ungeke ngisho wenze umnyakazo oya kulokho ngaphandle uma uNkulunkulu ekuthinta. UJesu wathi, akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonzi kokuqala. Ngeke wahlonipha futhi wazise lokho okukwenze uphakamise isandla sakho na uthi yebo Nkosi ngisho lokho ngokusuka enhliziyweni yami futhi sonke isono nginaso ngiyasibeka manje altare lakho. Ngiyazihlukanisela ngokwami kuwe manje nje Nkosi ukuthi kusukela kuleli hora kuqhubeke ngizophilela wena futhi yonke imikhuba yami nazo zonke izono zami nakho konke ngikushiya khona lapha ngithulele inhliziyo yami yiba inhloko yenhliziyo yami yiba inkosi yenhliziyo yami thatha indawo yakho efanele empilweni yami Nkosi futhi ungilawule kusho lokho manje sisakhuleka.
I have learned in thy word that it is written.
Kozi ngifundile izwi lakho ukuthi kulotshiwe ukuthi akakho ngeza kimi uma baba wami ngamdonsi kokuqala futhi konke lokho baba ngiphe khona kuyoza kimi. Umuntu akaphile iminyaka eyishumi, ngamashumi amabili, ngamashumi amahlanu, noma iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu, noma ngaphezulu, kodwa nokho akakaze afike, kodwa kuyofika isikhathi lapho ukukhanya kuyophazima indleleni yakhe ezinyawo, futhi lelo yithuba. Yeke indlela sibonga ngayo ngokuthi usekhona uNkulunkulu othanda abantu futhi kulobo busuku ubonakalise sihe sakhe kithi ngokuvumela izandla eziningi ziphakanyizwe ukwamukela uJesu njengoba lokhu isipho sikaNkulunkulu esikhulu sikakhisimuzi esasekuqaleni futhi okukuphela kwesangempela seqiniso isipho sikakhisimuzi sikaNkulunkulu indodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni bamukele Nkosi. Kuyofika usuku lapho beyocindezela umqamelo ofayo noma ukububula emgwaqeni ngaphansi kwemoto noma mhlawumbe ukugedla emphinjeni wabo ngenxa yokuminza emanzini. Ngazi ukuthi isiphethelo sabo siyoba yini kodwa Nkosi ngiyakwazi lokhu ukuthi uJesu washo lamazwi okholwa yimi noma ifile nokho uyakuphila futhi noma ubani ophilayo akholwe yimi yakasoze afa.
I believe that to be your word, Lord.
Ngiyakholwa ukuthi lokho kuyizwi lakho Nkosi noma ngiyaphila noma ngiyafa kuseyizwi lakho ngokuba ulikhulumile futhi onke amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lakho lisoze lehluleke. Wena wathi oza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle ngiyakumnika ukuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngosuku lokugcina. Nomeminzo lwandle nakuba yeshe emlilweni nakuba imilotha yakhe iphesulwa emimoyeni yomini yomhlaba inkosi uNkulunkulu iyakwehle vele ezulwini ngezi lengelozi enkulu necilongo likaNkulunkulu nabafele kuKristu bayokuvuka kuqala siyohlithwa kanye nabo ukuze sihlangabeze inkosi emoyeni futhi sibe nayo ukuze kube phakade kanye nayo inkosi uNkulunkulu siyakholwa ukuthi lokho kuzokwenzeka futhi phezu kwalaba abampofu abantu abalahliwe bomhlaba abangena lapha kulobusuku futhi bakhothamisa amakhanda abo othulini lapho wasithatha khona nalapho beyobuyela khona uma ulibala baphakamise izandla zabo izandla zabo kuwe futhi bathi nkosi nginephutha ngamukele oh ubunganqaba kanjani oyedwa na ubungeke ubungeke okwenza inkosi uma bebeqonde lokho ezinjulweni izenhliziyo yabo ungeke ukwenze futhi uhlale unguNkulunkulu ngokuba beze ngobuqotho bayisipho sothando baba akunika sona manje njengenceku yakho ngibayala kuwe futhi nginikele imiphefumulo yabo nemizimba yabo nemimoya yabo kuwe babambe ekugcinweni kwakho okubusisiweyo Nkosi Kipa bonke ububi kubo, thatha isono, thatha imikhuba, kwangathi kungena kothi kubakhathaze kusukela kulobu busuku kuqhubeke, kwangathi bangahamba besuka lapha abantu abakhulumiwe noNkulunkulu enhlizeni yabo endlini yokulawulwa. Futhi lapho isitha siya kubalinda mabakhumbule ukuthi uNkulunkulu usegunjini lokulawula ukuthi nguye osusa ikhanda labo esitheni.
And we'll establish thy kingdom, Lord, and thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven.
Futhi sizomisa umbuso wakho, Nkosi, futhi umbuso wakho mawuze, mayenze intando yakho emhlabeni njengasezulwini, futhi ungasingenise kulingweni, Nkosi, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen.
So it is written, so let it be done.
Kulotshiwe kanjalo, makwenziwe. Bonke baphakamise izandla zabo futhi bakholwa ukuthi inkosi uJesu Kristu umemukela njengomsindisi wakho mthatheni asuke enhliziyweni yenu ngokukholwa hayi lokho amehlo akho akutshela khona lokho kucatshangwa yinqondo yakho wena ngeke ngikuyeke angikwazi ukukwenza angikwazi ukuyeka ukwenza lokho ngobuhlakani lobo kodwa ukuthile phansi etizeni yakho ukuthi futhi uyimpahla yami kumbulani lalelani ukuthi iphimbo enhliziyweni yenu lithini ngoba uNkulunkulu ekhuluma nani zonke ezinye izinto zizoshabalala njengokungathi ubusuku buzofiphala ikupho kunamandla kunakho konke ubusuku noma imini na ilanga maliphume futhi ubone okwenzeka ebusuku kuvele kushabalale futhi ngeke kusaba khona futhi lapho moya kaNkulunkulu ngena enhliziyweni yomuntu bonke ubuhlakani bakhe buvele bufiphale nobumnyama nokungabazi kuvele kusuke kuhambe futhi ngeke usakwazi ukukuthola ngoba yikho indawo yakho ukukhanya kugcwalise umphefumulo wakhe uhamba ekukhanyeni usekukhanyeni ungumthwala kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyamthanda manje ngithanda ukucela ihubo sonke endawonye ngingumntwana wenkosi umntwana wenkosi ngoJesu umsindisi wami ngingumntwana wenkosi bangaki ozizwa ngale ndlela la manje phakamise isandla sakho ngingumntwana wenkosi nina niphakamise izandla zenu esikhashaneni esedlule ziphakamiseni ukholwe hlala nakho uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho Woza melosi asi angekwazi kuhola amaculo kodwa ake sicule lelo culo uzongisiza angithi nonke kanye manje kulungile njengoba sicula leli kulungile ngikhole ukuthi dede wethu uyeza nene ukuzosinika indlela emculweni ngaqalaza ngibonanga ndawo futhi kungaleso sizathu ngishilo lokho bangaki okwaziyo ukuthi ubaba ucebile ngezindlu nemihlaba uphethe ingcebo yezwe selenthake cabanga nje ukuthi kuhle kanjani lokho kulungile wonke umuntu manje ndawonye
Yeah.
manje ngokuthula ngempela manje.
I'm the child of the king, a child of the king, with Jesus my savior.
Ngiyamangalisa lokho na, uyakholwa ukuthi ungumntwana wenkosi na, phakamisani isandla senu nonke okholwa ukuthi ningabantwana benkosi. Kulungile, manje sisacula futhi lelo, ngifuna uchawule omunye umuntu ongemuva kwakho, omunye ngaphambi kwakho, omunye okwesokudla nakwesokunxele, noma ngabe bayini ukuthi unayiphi inkolelo uma ungumntwana wenkosi ngenkathi sisalicula futhi.
Child of the king, a child of the king, with Jesus my Savior, I'm the child of the king. A tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there, of rubies and diamonds, of silver and gold. His coffers are full.
Ngabe lezi sifiso sakho na, umangalise kakhulu, ngimthanda ngakho konke kungaphakathi kimi, nganikela ngakho konke ngakinakho eminyakeni ngamashumi amabili nesishiyagalombili edlule. Enkosini uJesu, kusukela ngaleso sikhathi bengilokhu ngisenkundleni yempi, ngenza konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani, ukuhola besilisa nabesifazane ukuba babheke kulowo mqhele wenkazimulo. Uqala ukukhuluma ngokufika kwenkosi yabantu bathi indoda yathi kimi esikhathini esingeside sedlule, wo mshumayeli ungakhulumi kanjalo, ngathi ungumKristu? Yebo, kodwa he kusekuningi okufanele sikwenze nokho, ngathi into ejabulisa kunazo zonke engingayicabanga ukufika kwenkosi. UPawulu wathi ekupheleni kumgwaqo ngikulwile ukulwa okuhle, ngiliqedile ibanga, ngilugcinile ukholo, futhi kusukela manje kuqhubeke lapho ngibekelwe umqhele okulunga. Inkosi umahluleli olungileyo eyakunginika wona ngalolo suku, hhayi mina ngedwa kodwa bonke abathanda ukubonakala kwakhe. Yini engingahweba ngayo? Yini engifike kuyo ngokuba sengikugile na? Lo omdala obuthakathaka, umzimba ogulayo ogcwele ukubonakala, uzoguqulwa ngomzuzwana. Ngokuphazima kweso ngizoba musha kuze kube phakade. Ngeke ngiphinde ngibe nelumbo lokugula futhi. Angisoze ngakhala unyembezi, angisoze ngaguga, angisoze ngafa, angisoze ngagula, angisoze ngaba nobuhlungu benhliziyo noma ukukhathazeka, kodwa ngizoba nomzimba ofana nomzimba wakhe uqobo okhazimulayo. uma uma lokho kungeyona into engayiphilela uma lokho kungeyona into enkulu kunazo zonke engiyaziyo ngikuthola kanjani na isipho samahala uNkulunkulu yangongqotha futhi ngithi ya Nkosi wena ngumdali wami ngiyakwemukela ungibeka uphawu phakathi ngomoya ongcwele kuye khona ke angiboli lutho ngaphandle kuka Jesu negazi lakhe.
Away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Aren't you happy? Nijabule na, angazi sivumo kholo esingakwenza, angazi mahlela angakwenza, angazi bandla lingakwenza, angazi umuntu ongakwenza, angazi manzi angakwenza, angazi isayense yezenkolo engakwenza, lutho ngaphandle kwegazi likaJesu. Amathemba ama wakhele ndawo kunegazi likaJesu elinokulunga, lapho nxa zonke umphefumulo wami uphela amandla, khona-ke uyithemba lami lonke nokuhlala, ngabe nguwe lowo na. Ngokuba kuKristu twala eliqinile simile, yonke eminye imihlabathi iyizihlabathi ezibishayo, yonke eminye imihlabathi iyisihlabathi esibishayo. uNkulunkulu anibusise manje, ngikholwa ukuthi kukhona ukunikelwa kwengane, ngiyakholwa. Ngakho-ke ngalesi sikhathi ngizodlulisela inkonzo kumelusi engalokhu. Woza ngaphambili mfowethu Neville, iNkosi inibusise.